VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabaga jmaatat galgal keessa sala mawalakka jil qabaga sasaditti meter bandi 19.2 Washington DC ra kadabar saganta fan romo amajal qaba fagof dioda radio internet satellite nail satin kanin saganta genyor do fajirtan dagge fato ta genya jalta mawkamoltan witata onkololisa kudashan barakumala mafkuda sadde takkalakops ethiopia attimmo onkololisa shan barakumala mafkuda tokko kesume sanke sararane modanditi
odu adunya fanajalne gemmadat yattamjirtu presidentin ertra sayasa forqi dawonna ethiopia tgegge santumurani garabiyo fitti debi anir
Nanno Benishangul Gumuz ana kamashi ke sattina moni dank abajir rajadan ammalle kalubbu sanif sodak abantow dubbatu bulchan nanno sanagaru ammana gambwe rajaru bodaballina nitidebina gurmun VOA dame Afrika giddu kana lenji gabastota kennu daf magala finfinejira hudu ke satt gabasakabna qopi sportis niqabna daggeffatota kenya agatumura saganta kenya tin walin turajenna ammoduf garajallani tadebin
President Ertra Isaias Afwerki dilbata kale sada wanna Ethiopia erga senan ni boda harraware boda garabiyo fitti debi anijuru Ethiopia kesa yefero gababaf katuran President Isaias ango tamotu ma Ethiopia kasadar ka olana walin sirna baninsa warsha shukara omo magala 40 minchis dawata nijuru Dr. Abiy Ahmadi fi President Isaias guya harra godina jimma sakkaca qorsa kesa kajuru Finca yokan ursa sakada watani jiran iddon kun magala jimmarra fagenya murasarra targama jilaga masitti malekana kesa momichi ministera durani haila mariam dasalenyif ministeri hajala ethiopia dr warqana gabayyo kesa targamu sirni ada bunadam fisu kananno jimma kagaggefame yotau qabenya godina jimma calakisan adda akkabada sat angawtaf kenna mejira momichi ministera ethiopia dr abiy ahmed walin President Isaias Finfinne keessatti marii bal'aa gaggeessaniiru. Demokiraasii fi dhaabbata demokiraasii gama ijaaruun sabaa himaan qooda olaanaa akka qabu ta'u VOA kutaa Afrikaaf daayirektora akka ta'e obbo Nugusee Mangashaa toora kanaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gumaacha gama saatii ka godhu ta'uu beeksisee jira. Kunis akka fiixaan bahu gochuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa Itiyoophiyaaf biyyoota ollaashee ta'anirraa oduu gabaastota 27 har'a Finfinnee keessatti leenjisuu jalqabuusaa ibsameera. Itti gaafatamaa kutaa Afrikaa kan ta'e obbo Nugusee Mangashaa ofiisaayyuu waggootii 37 booda yeroo jalqabaaf Itiyoophiyaatti deebi'eera. Iskindir Fireetu gabaasee namo.
Gurmuu sagalee Ameerikaa yookaan VOA xumura 7 dabreerra gara Itiyoophiyaatti malee kana kan hoogganan daayirektara dame Afrikaa kan sagalee Ameerikaa Nugusee Mangashaa ogeessa gameessaaf akka lakkoofsa Awurooppaatti fulbaana bara 1982 kanneen tajaajila raadiyoo afaan Amaaraa VOA keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u sana duras ta'e sana booda maqaa raadiyoo Getaawun Taammiraat jedhamuun dhaggeeffattoota raadiyoo miliyoonaan lakkaa'aman biratti beekamaa ture. Booda hoogganaa kutaa afaan Amaaraa sana kan ture Nugusee Mangashaa waggoota hedduudhaaf hoogganummaa sadarkaa adda addaatiin kan tajaajilaa ture yoo ta'u yeroo ammaa immoo dhalata Afrikaa daayirektara damee Afrikaa ta'e kan duraa ta'uudhaan tajaajilaa jira. Sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaatti maanejiing editor Tizitaa Balaachoo waayiloota isaanii kaan waliin ta'uudhaan sanbata dabre kana kan isaan Finfinnee seenan. Gabaasaa VOA Iskindir Fireewuuf gaaffiif deebii kenneen akkana jechuudhaan waa'ee itti gaafatama isaaf waa'ee sagalee Ameerikaa ibsa Nuguseen.
የአማርኛውን ክፍል በ1982 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር ከመሰረቱ አንድ ነኝ። በኋላም የክፍሉ ኃላፊ ነበርኩ እና ያን ጊዜ ጌታሁን ታምራት
በሚል ኩታፋና ማራ አከለኮብ ሰውሮፓት በራድ በኩል ሰገሊፍ ሰደት ተሚለ መከነን እንደ ሰንከሳኒ ተኮ ወደስ ወገና ኩታሰናን ቱሬ የሮሰነ መቃ ጌታሁን ታምራት ጀደሙን ከተምሳሳ ቱሬ አና ወጎተ ሄዱዳ ቦደኩኖ ቢየዱ ፉኮቲ ዳይሬክተር አፍሪካ ኤገንተ የሮንሳ ዴራሚቲ ወጎተ ሰዲ ቆፋ garuu sana dura dameedhuma Afrikaatti maanejera yookaan hojii geggeessaa sagantaalee ta'uudhaan waggoota 14 tajaajile. Akkuma jette daayirektara damee Afrikaa ta'uuf dhalata Afrikaa isa duraati. Sanaaf kabajaa guddaatu natti dhaga'ama. Sagantaan damee Afrikaa afaanneen 16 tamsaasama. ቪኦኤን ጉቱማ ዱኛረት ከራማራን ጀቹን ራዲዮ ቴሌቪዥን አፍ ሚዲያ ዋሱም ማንሰገንታለ ተምሳሱ ኡመተ ገረ ሚሊዮን ዲበለማፍ ሚሊዮን አፍርተማቱ ቱርበኒት ጠገፈታ ጠገፈቶ ተከነ ኬሳ ሰዲኬ ሳርኪቶኩ ዮካኒሞ ሚሊዮን ቶርባ ተመከነን ታን አፍሪካ ኬሳቲ አፍሪካ ኢትዮጵያ ሶማሌ ኬሳስ ጠገፈቶ ተይዱ ቀምና ጀረቡ ንጉሴን ኢትዮጵያ ከይሰት ከነርጋ ጅሩስተ ጉቱማ ቢዮት አፍሪካ ከይሰት ኡመን ነርገ ረጅሬስ ሳኒ ከይመን ዩካን ደርድራፍ ሸመረን አከተ ከዱበት ኡቡኑ ጉሴ መንገሻ ለንጂን ገባስቶ ተቪኦኤ ግዱ ከነፍንፍነት ትገገ ሰማጅሩስ አከቪኦኤን ወልተጂ ሰገንታሌ ደርገጎተ በርሲሰን ተጃጅለኒፍ ኡምኔ ሰንተው ጎቹት ከፉሬ ፈተከተ ለብሴጅራ
ወጣቱ መድረኩ አርጎ እንዲጠቀምበት እናረጋለን እና ደሞ ወጣት ፕሮግራሞች አሁን በሙሉ በአፍሪካ ቋንቋዎች በእንግሊዝ በፈረንሳይ
ድርገጌስ ወልተጂ ሳጎዳት ያከት ገርጋረሙ ታሲዝና ወልማገለት ሰገንታሌን ድርገጎታ አፋንን አፍሪካ ማራና ከሱመስ አፋን እንግሊዝ ፈረንሳይን አከባበለተን በርባና ለንጃማ ከናፍከነን ኡፈንገባስቶን ኢትዮጵያ አፍካ ሶማሌ ከነን ኡምሪኮቲ ገታኒ ፍጆሌኮታኒ ድርገጎኒኩን ዋይ ድርገጎታ ገባሱ ደንደው ጀቹዳ ከነቆጴ ሱፍዱፍኔ ከናፍ በኔ ለንጂ ከናጀራ ቪኦኤት ዳይሬክተር ደም አፍሪካ ኡቡን ጉሴ መንገሻ ሰገንታል ለንጂ ገባስቶታ ከቪኦኤን ፍንፍኔት ገገሳጅሩ አረከጀልቀበም ይወተው ጅማተ ዱፉ ከነጡሙራማ
ወገኖኒ ወልዳ ደርገጎተ ትግራይ ከሌሰ መጋላ አስመራ ሴኑ ንብሰሜጅራ አስመራ ከሰይሮ ቱረኒት ወገኖተ ወልዳ ደርገጎታ ኤርትራ ወሊ ወለርጉፍጅሩ ከነመለስ ደምሰነጋ ኤርትራፍ ኢትዮጵያ ግዱት ጀልቀበም ጀጀቤሱ ዲሞቲ ደንዴሲሰኒረት መሪገገሱ ጀደሜ ከነገሙተውን ኢብሰሜራ ጋዜጣ ሳውዲ ኤርገቶር በለማ አሴ ሰቡቴንሳ ደበመ ጀማል ካሾጊ ስርና ዳብሎታን አጄፈሙ መላ ጀቹዳን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዱበተኒጅሩ ሚኒስቴር ሃጃ አለ አሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ገረሞቲ ሳውዲ ሳልማን ተርጉሳኒ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቤክሰኒጅራን ኩኒስ ሞቲን ሳውዲ ወሊን ዋኤ ጋዜጣ ዳበመ ካና ደቂቃ ድግደም ቢልብላን እገዱበተኒ ቦድ ዋኒም ቤኩን ቀቡ ጀቹ ሞቲን ሳውዲ ዱበቹ ይብሰን ጋዜጣን ኩን ቆንስላ ሳውዲ ከን ኢስታንቡል ተርኪ ከሳ ኢሮሴኑ ሙልአታ ቱሬ ትራምፕ ሃርአቲ ዩተሪ ረተ ከበረ ሰንቲ ሞቲ ሳውዲ ወሊን ከዱበተን ዮተው ለሚ ሳውዲ ከንተ ጋዜጣን ዳበመ ከነካኒላሌን ማልቱ አከኡመመ ሂምቤኩ ናንጀደኒ ሩጀደን ዲማካና ረቲ ዴቢ አርገቹ ጀቸ ሳውዲን ተርኪ ወሊን ወጀታጅርቲ ጀቹ ዳሞቲ ሳልማን ዱበቹ ሳኒ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኢፍሰኒሩ President Trump United States Donald Trump fati warra sani Melanian witatarra kuta Florida ka bala bomboletti haman Michael jedamun midam telaluf gama sitti malajiru White House saganta da wanna kana gadi fagenya ni nibsine namota bala kana midame lubbu nafan yokan e sabuten sani dabame hojjeton ni bararsa arguf yala ka jirantau da wannan president chakunimmo kana boda dagame Trump erga gama tiutarin harraganam erganin kuta Georgia ke satinanno bala kana midamanis da wachuf jiru obomboletti roba makate Florida qabe hanga kuta Virginia deme kun yotiqate du namota 17 sababata era Korean kaba fi kibago dinabi yotilame nigiddu jiru kan egumsa jaba jalatti marisa dar kaulana gagge sajiru marin kunis wali galte denya kana Pyongyang ke satolfame attamino jirra olfamu akkadandaw dubbachu fakkate ipsamera hogganon biyotilame ni bati fulbana darbe walta insar raga unsani ne adatama odunkenya kanu
ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ኮፒ ስፖርቲ ለገፈቶ ተገኛ ኮፒ አራኬ ሰት ሶራን ኦዱ ኩባ ሚላ አትሌቲክስ ያደዳር ካቀባ ኩኖ ገራሳተን ሲንደበርስ
ጉያ ሳዲከሰት መርዋ ፍርታም ያፍሩይ ተበተን ጎል ጃታሚ አፍሩይት ጋለ አፍሪካን ኩባ ሚላ ተባቾ ጅርት ኩባን ገሙም ገማድ ድብፍት ከኛ ለን ታብ ካለት ኢትዮጵያ ስታዲዮሚ ናይሮቢ ጅር ካሳራኒት ያመተ ሳዲፍ ዱዋን ዳንተ ገልጨት Nadeen Amerika wanca kubba mila dunyatif gannu dufu dabru ufi tab khale rati Panama jahaf duwaan gara defat. Atayetin Jamaika incha uint nika ajadan Usain Bolt korsilikam se humna horachu fudibachu salalu ufi iga finchan korachu jiran. Babaro tolan sora alaket matawato sportit. African dorgommi kubba milatti jirt kale guyya den gaddati fi guyya duratti biyum biyir maraneten marro afurtami afuri kubba tabatan goli jatame afurit gale tabakan kessa bitija marro sadif duwa walmoana kenyan robi dabarte bahir darit ethiopia duwaf duwan gargarba atitani ethiopia stadium nairobi jirutti yammateten sadif duwan qarifat Yo kisin tolchitkana, yo sina kan tolchitkana, namkum jatamat bayet ndawat. Ijo len Kenya walumir marsanitin kubba Ethiopia anadan. Nam heddu ammo fulan fulu dat abdeetin, stadium ingaw dat abdeetin, gargari fachasan. Golik ara Michael Olunga tikes bufat, talammeso Eric Johanna Omandat, sadesun ammo tabata English Premier League kes tabat, Tottenhami tabatu. Victor Wanyamat inillen tan galfate nan sadif duwar muat Kenyan. Ethiopian gare isi keessa qabxii sadii qabdi goolii hedduutti ida goolii hedduutti jira. Bafana kibalabiin kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa jechuu Seychelles jahaaf duwwaan carraffatte. Akka kanaan Afrikaan kibbaa gare isii keessa tokkeessoo jirtii jechuu Ugaandaa fi Cape Verdeen warri waliin taphatan Lesotho fi Tanzaaniyaa sadiif duwwaan qaqaarifatan. Sunii dubbanna risaan cuwwisaan Nigeriyaa Super Eagles jechuu Liibiyaa afuriif duwwaan keessa galche. Goolii sadeen odiyo naagoo galfate. Akka kanaan Nigeriyaan gare isii keessa oliixxeetiin lammeessoo jirtii jechuu Nigeeriyaan wanca kubbaa miilaa ganna bara 2015 17 kaan hin dabarre ammaan tan ammoo abdii qabdu fakkaatti. Gurbaan goolii sadii galcheef kun duri kilabii Waterford keessa taphata ammaan tan kilabii Chaayinaa Changchung Yat bitateetiin horii guddaan bitate achi taphachuu jira. Masriin leentaa guyyaa dheengaddaatti Swaziland afuriif duwwaan dhukkeeffatte. Taatullee ilmi isii beekamaan Mohaammed Saalaa tapha jimaatti dabre irratti goolii tokko galchee naannaf Saalaa keessa dhiitaniitiin miidhameetiin taphsuun keessa ba'e. Masriin leen akka ammaan dandeemtu kanaan wanca kubbaa miilaa Afrikaa 24 kana dabruu hin oolu. Tapha Ivory Coast taphataan kubbaa miilaa Ivory Coast kadurii Bonaveeruu taphatu. Kaduri jechuu Bonaveeruu Kaaluu bulcha magaalaa biyyi tokko ta'eetiin filatan. Namni kun jechuu durii Paris Saint Germain keessa taphata. Kilabii sun keessa taphata sun qofaa miti Aksuwere illee keessa taphata Feyenoord illee keessa taphata guyyaa dheengaddaa bulcha magaalaa Ivory Coast tolchaniitiin filatan. Paartii tokko illee keessa hin jiru ufumaan dorgomee jedheetiin biyyi bulchuu jira. Namni kun kubbaa miilaa qofaa miti nuu siyaasa hojjechuu illee beekna taphataan kubbaa miilaa siyaasaan hojjechuu hin beekna bulchiinsa illee keessa jiraachuu hin danda'a jechuun dubbata. Bonavaaraan kun obboleessa taphata kubbaa miilaa Ivory Coast beekamaa Salamoon Kaluuti lafti inni bulchuuf deemu tun namkum 104 keessi jiraata. Namni kun ammaan tana ganna 40 jira. Metirii 108 yoo hagum dandeettan ceetan silaa daqiiqaa gamitti fixuu dandeettan seetan. Atileetiin Itoophiyaa Xaasoo yaada jechuu metirii 108 tana daqiiqaa tokkoof sekendii 49 maayikiroosekendii 38tti moo'eetiin nam tokkeessoo ta'e. Atileetiin Naayijii Aljeeriyaa Mohaammed Aliitti taane Hamza Ali Hassan atileetii Jibuutiitti sadeessoo ta'e. Atileetiin Jamaayikaa inca hin xinniqaa jedhanii humna ufiitiin inca moo hin xinniquu jedhan kaane humnuuf immoo humni daratee tana kan fiiguu jira. Dhaabii nama qorsu humna atileetiksii liqimseetiin atileetii humni kenne liqimseetiin ilaalu kan Awustiraaliyaa tokko Usain Bolt dhiigaaf fincaan qorachuu jira. Usain Boltiin kun ammaan tana kubbaa miilaa keessa taphata. Ganna lamaan duratti dorgommii atileetiksii dhiisee ammaan tana kilabii kubbaa miilaa Awustiraaliyaa A-League jedhan keessa taphachuu jira. Omtaa teefuyyuu dhiigaaf fincaan qorachuu jira. Maaf na qoratani an taphata kubbaa miilaatii miltii jedheellee of gaafate. Omtaa teefuyyuu ittuun jira. Kubbaa miilaan addeen addunyaa ganna dhufu Faransaayitti taphatanii fi addunyaa walitti qophaa'uu jirtu dorgommii tana biyya 24 keessa filatan. Tanaa dabruuf ammoo gareen dubartoota Ameerikaa kalee Ameerikaa godin Teeksasitti taphatanii tan addeen Jamaayikaa jahaaf duwwaan irra galchanii mo'an. Ardiin addunyaa cufaayyuu gamuma gamaan akkuma walitti dhiyaattuun kubbaa miilaa waliin taphachuu jirti. Ameerikaan tunin ardii ishee keessa konkakaafaa keessa dabruuf taphachuu jirti. Akka dansaa jirtillee akkuma kanaan Kanaadaalleen Panaamaa 7 duwwaan irra kaafte. dorgommii kubbaa miilaa keessa dabruuf warra dabre keessa tokkotaati jechuu. Iftaan ammoo Kanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsitti waliin taphata. Abbaan mo'ama marmumare arka Arjentiinaa bu'a. Achiin dubatti wanta walumaan laalla. Wancan kubbaa miilaa naddeen addunyaa kunin Yuunaayitid Isteetsi marroo sadii mootee bara 2019 gannuudhuuf jechuu Faransaay keessa qopheessanii dorgommii tan baru. Akkumsi amma jedhe barruu Faransaay keessa qopheessanii abbaa mo'uuni walumaan laallan soraa lakeeti. Mataan ispoortii kanu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:45 as Washington DC tti immoo waaree booda sa'aa 1:45 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee dinqiisaa dabalaa kanan si nafeera.
Abaye malo Arrarragese ma folse ne jalo Abaye malo
Dinqiisaa Dabalaa walleessaaf guddaan galatoomsaa akka dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti torbanneen dabran keessa walitti bu'iinsa uumameen namoon du'uuf kaan hedduun qe'oo ofiirraa buqqa'uu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen naannoo sana keessaa baqatanii ba'uudhaaf carraa argatan godinaa Wallagga Bahaaf dhiyaa bakka adda addaa keessa qubatanii kan jiran yoo ta'u, kaan immoo ammayyuu Beenishaangul Gumuz naannoo Kamashii keessatti danqamanii lubbuu isaaniif ka sodaan jiraatan ta'uu dubbataa jiru. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo haalli nageenya naannoo sana gaarii ta'ee jiraa jedha. Kanneen aanaa Kamashii keessatti danqamanii jiran keessaa namni tujubeen asoobsise tokko haalatti jiran akkanatti ibsan.
Boleetti dhugaan kittaasa anamma gatamee warra jiru keessaa warra tokko katamaa keessa kan jiraannu baadiyyaa isaarraas naannoo katamichaa kan jiraatan har'aa guyyaa 20 adeemna. Dhugaaf masqala guyyaa fuulduraan jiru kaasee. Achirratti waraan namatti baname amma itti garagalchuu midhaanii katabicha keessa waan nyaatan waan dhugaa hin jirre obboleettii kun amma waan goonii hin qabne firan qabne nama itti dhimmatu namni mootummaa nuti namoota baadiyyaa irraa dhufan gara godina adaraashaatti galanii isaan jedhan isaanii gadda mana keessanitti galaa isin gargaara warri waraan adda dhufee buufatee ba'aa adaraasha kun kan mootummaati iddoo itti jiruuti malee iddoo keessa qubatan miti jedhanii isaanii achi argamu baasa.
Eeyyu kan ari'ee baasu.
Bulchiisumaaf waraana dhufantu bakka keessan dirqama keessan hin fudhanna itti gaafatamne jedhanii kan baasan gaafatu waraana dhufanidha warra federaalaa garuu amma namoota kana lafa isaan jiran ilaalaan jiran kan si dhibu amma nuti guyyaa yoo nagaa oolle sa'aatii 11 booda lubbuun keenya ni dhiphatti halkan mana keenya irra deemanii dhukaasanitti galu amma egaa yoona dola marati uka sabanini akataska ta ina sin na mahin ba ina simule rukutan kuno amammo kana boda wanya nukam wan nukam kuno mana ki set ta gata meeting hoji akatiga nukam nukam gudina ka warat na kajito ta kafalini iti warri ana ka dinan ambayona yinda ki kafalini ini gede ofisani kufama nisha ki sati chapsani nisha kan fudatan garu amma kan takatta amajiru warakata fudatani man ibuli oromo takatta ajiru nama wato kwan kan nama nisha iti tamarit iskrif tofi choki duwa batan mana sarani takatta ame moku yodara amajiru nama ni baka gara iti sotchung dami wakaya duwa ufrat igaji za biyadu ati ngala ka sa ati ala ka adi ramal wantuk omaniki kumata kalda jini wa gudda nidi nang gudaru aka ati lakaji sagalin ko kana dagawu ko duwa adise adara wannan lije musulman Ethiopia ya ci jin musulman din
duka sabane kan ummata dorsi su eu san
ummata gumi da gaggota rani da kan yi da ci shi da ku san tun dorsi sa to ni shi ne mata ta duka ga yi shi duka sa hakan da kana ma da ka tin din ni da gaggota rani da sun sani ne kan idin mu wa ba su tun da an isan kan yi cikin sai an yi cikin ka sa'ati da ta
magalicha ke sai yo kan dan na sana gaddi sani demun din danda amu karan cufa da mu malif demu da dabdan
demun din din karan cufa ne jiru dole sai an galat kan nan man karata an yi edu shi da da yan ka kuma kin da ila katama ke san ya ka ba ta ni ya u ko so ki ke san da ni da dan ki ya ba ta ni ya u yi shawara na ku da ni da galat da kin da ni jiru karaka ki da ni mun din din isan ki kiki da mutum ta kulle magana kike sabani din abeni mutum din da dan soda haka na a cikin kakata ji kon kula ta kan ba ku yi dufin gani da haki so cewa dan ne ji sabani
amma kaza na timtani ta ga mana ke sabawun dan dan juran jettani to akami tijratu mal ya tu mal uddu akami jiratu
amma ya ni kike ran argan wa to kudu wa ni mal ne da bishan duwa gani ni bishan bon rahim bu khali amma ka kamata ka ma da tagaddi shi ta ji dan yi hujjatu da mutum ma ya ji da la ji dan garu ishan kan lanni gumi kan ji hujjatu da mutum ma sha ni shukka mu yi da kan wa da mutum ma ga ni so da ni garu gal gara sa hati ko ta ko hati ko la ma loja ni ki akan da ko mana ti gan ni wa da gan ko fa ki ni ti fan ni ci ni so da ni akash ki da ra ma bi ni jullin waqt iyawu abuti da fatalle jira kata jira amma
yo ala ba undan de su ta e bulcin sananno sanat iyechun dandeñe
yo iyemme gani waqafu inji ila wanti ibu ida ibulisi man misaru gutan dokko itti nake jinnan yarra qurana kinni nake jinnan wati qurana lakki qamut inna bisha biya qabisha nake bisha da wanti in wata ko jechu dandeñe wata biya qabisha ti ati nake jinnan isha andira ati jinnan e uda balisa e agar ti tawo sele je ani ko fredi ta malwa ta ko formata lekin kinni wata ko jechu dandeñe
Nanno Benishangul Gumuz irrabaqachuudan yero amma Wallagga Baha magala naqamte gandu duwa torba kessa qubatani kanneen jiran kessa nama tokko dubbisee jira yero amma hala kessa jiran kannaaf ibsan namni kun qabeenya koma diiseen baqadde jedhu
dabba qabeenya dabba qonna dae pesaris qaba mana simmo fokis qaba mana mo mana qodafurin qaba mana karaya mo gaajinen qaba baankin bahulu mana kota
yomi kanisina chirra duftan
arregar yakuda afur farrandia
marif batani sin maltu sin ragae
mana kenya tira dabu tani tiya bu tani no jesun ba ni nikani kala man nikani mo fi ganu ni mo fi ne ba
mi lamba tani bakatani sinachi
landa ne magalotti dumme makina dani mo balo dama nakante timo ani dawalla ne mo ni dubani ni sukani acikani dunemmo nakkante kuna acijilla nuummo girrecce nakkante rejira gamma guya kuda saji kanatti namni uga fade singiru namni wanto kogo dattani diru ane akka konna skaba konna bayin daba saliti ni dangala jira kurini dangala jira dikkede mo konnera kamangiki duka kotamu mirti marza dikange tamu isamu wande sakke samba ni mali simba ni mistabala shajira rakadama jira baka nam ni kana da de ba ande na yutinyo nwarar samu de sanani mangisi kana gona kan de ni kidubate ngi de der de ga nanin mo me shagu gudda gale jira me shagu gudda wangiro fi e gatta itu menggalan jadi menggalina jadi dari kecilin lama update kita terus karena ramai nak update sih nak dengan net angkang kena berdaya amamuk allah mision biru jadi ni memang tak kijuan ini semua allah mew manajemen berdaya biru manggisim dia di dalam kita cerah karena buat allah mingiru ini allah mingiru saya kini nirajiran nurati namun ni buat misalnya oleh ni pantau kau ni hati oleh ni bukan jualan dia oleh nas.
Engkau ada tak ibani road ufani wae hank ni nyata juruk allah bin juruanak kasak kasirak kau tenimne sin malas ni injaran.
Ada tebani wae cenduk tu rakina bela kini mande. Nan janda nuo biar tinu dasar ane karna kawenya karna kawenya ojetana kawenya kenya dat ane ojetana. Isti kenya dasar dana nani nini gala injenu gala je kubimu mengisti bicarimu anar kake sayin kabu umna koli jede nuti ineran deka mata ane federal mengisti duka dubane debu nuti negata. Amat nanggalan jadi na ni berasa ke sambari bi ni berasa ke sewat jamu semua federala mengisi sini kapal mengisi tabiat sini kapal antar bi nanggalan jadi na lugu baru tu asal na budak tu jenat kalau semua akhirat ini lagat itu deh majuru tinggal an kata ko kukutani gajerat an kukutani motor rati am hospitalan tempe galai jiram canto koi.
Oh, lafazin rad uftani lafak eh ke sani mo.
Lavanuni Radumeti, a densa, but which can get a mutti, but which Rati, a Chirati Rukutani, a Johnny Bakesanara, but which Ayram, a Chirati Rukutani, Tiara Rukutani, the Jarat and Kukutani, and none, hospital and a Kamteke Sakisai.
Wa ek eight Eastani, Uftani Sana, Uwak Abdu, Abenyankes and a Kamitina Kanijuru, Rahutara, Huatank Abdu?
Manija Savaji Raja and kalau semua jika binti nama kita sedih kawani, nama kita agak seniru federalon ni, pada duka jadi ni karena bencana information kita malay information kami berangkat.
Itikaf thaman wajarak indesa imota nagenya nanno Benishangul Gumuz Obbo Musa Ahmed hal nanno juru foya ejraja curan wahilakenya seunggur maaf ibsaniru.
Awan bawa mulut macam saya siapa, interaga negara ni, interaga kita berterima kasih orang ni.
Yeroo ammaa haalli jiru wayyaa'ee jira. Tasgabbiin uumamaa jira. Fooyya'inatu jira. Walitti bu'iinsi uumamuu odeeffannoon dhaqqabaa jiru hin jiru. Kan buqqaa jiru hin jiru. Qabeenyaan barbaadaa'es hin jiru. Namoonni qe'ee ofirraa baqatanis deebi'aa jiru. Naannoon sun amma tasgabbii qaba.
Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti shaakala waraanaa seeraan alaa fudhataa kanneen turan dargaggoonni naannoo sana jiraachuu itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmoota nageenya Beenishaangul Gumuz Obbo Musaa Ahmed Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Musaan akka jedhanitti bakki leenjii sun kan ijaarame naannoo sana gama kibbaaf gama kaabaa naannolee daangaa Sudaan irratti kan argamu asoosaa ganda gangaan jedhamu laga Zaalaan bosona keessatti ta'uu dubbatanii manneen 100 ta'an ijaaramanii leenjiin keessatti kennamaa turee jedhan. Mootummaanis odeeffannoo saga'een duula geggeesseen dargaggoota sana to'annaa jala oolchuusaaf leenjii sanarratti kanneen hirmaatan umuriin isaanii xiqqoo akka ta'ellee Obbo Musaan ibsaniiru. Meeshaan waraanaa to'annaa jala ooluusaaf leenjii sana kan fudhatan haala qindaa'eef tajaajila fayyaa guutuu argataa akka turan ta'uu leenjifamtoonni sun ibsanii jiru jedhan. Bakki leenjii sanaallee guutummaan barbadaa'eera jedhan Obbo Musaan.
Dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya raadiyoo interneetiif saatalaayitii naayil saatii akkasumas immoo feesbuukii keenya VOA afaan oromoo irraa argachuu dandeessu nu hordofaa yaada qophiilee keenya irratti qabdanis nuuf dhaama kanneen telefoona bilbiltanii dhaamsa nuuf kaa'uu feetan telefoona tolaa jechuudha 2022 2 4 4 4 2 extensionii 13 yoo bilbiltan dhaamsa kaa'uu dandeessu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15180, 15330, 15640, 15740 fi 17700 irratti አከስመስ ሜትር ባንድ ዲግደሚለ ሙካን ኪሎሄርዝ ኩንኩደ ሰዲፍ ይበሰደት ይጃ ተመረጥ አከስመስ ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ዩካን ኪሎሄርዝ ኩንኩደ ተኮፍ በቶር ባንድ ዲግደማ ኩንኩደ ለማፍ በቶኮፍ ኩደኒፍ ኩንኩደ ለማፍ በቶኮፍ ሶዶ መረጥ ውጣታ አገጅማታት ቆፒያ ፋኖ ሮሞት እንደበርሱ አስረትራወታ ቆፒ ወሩት ወልት ዴብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ